Zaganangonano, the assassin. Jam record nation one, Atta Pro. Coronavirus. Listen.
Ibe ba muma uli de ruru belwa kulumbile. Bana Uganda fesi kwi umbile. Sicha chivatika e chimisi kichivika e. Wasi e kugusa niraba kukanile. Chino che kuliku chiri siriasi. Mwana wa mayu hale kere sage baroma. Isaba mungono, isabuni over sanitizer. Ukazara wa ulinda uwo manisa ulamu. Ulinda uwo.
Chino chiku wa mbako iwe. Osana uwe chonjo. Uone coronavirus.
We wale bibin to bibin to bigalim. We saba mungonum, imboni saboni. Coronavirus ratatang, ratatang.
Minaoma mungu for the word with. Washa mikono tena iizo. Coronavirus tena deadly. Inapika 10 kiss gently. Ayashika sabuni ama sanitizer. Nipe distance, nikupe distance. Washa mikono kila dakika. Mama na baba ama na dada tu. Apa jambo, iko Wakanda style.
Chino chiku wambako iwe, sana uwe chonjo. Uone coronavirus, chipa mbako ise, sana umbe chonjo. Mbone coronavirus, chiku wambako iwe, sana uwe chonjo. Uone coronavirus, chipa mbako ise, sana umbe chonjo. Mbone coronavirus, ngoli nina kumsaruki kweka. Yeza kumagangiru wana kuyeda. Ukawambi sobacho, iwe saba mkono, bere koka distance. Hey, rufu runuru, biye buriru wacho. Buse baka manye, dena buvachi manye. Coronavirus, ali so serious. Bene kuka distance, kava kafuwa.
Okumele wakachija tuyama mu society. Live in peace, we wale si negativity. Stem sensitize and wala buli community. Toku wano bulu wado usasanya. Let's stay at home for betterness. Sanitize and keep a distance. Stop shaking hands, kulobu nungi wansi. Chiyama
zenyo. Chino chiku wambako iwe, sana uwe chonjo. Uone coronavirus, chipa mbako ise, sana umbe chonjo. Mbone coronavirus, chiku wambako iwe, sana uwe chonjo. Uone coronavirus, chipa mbako ise, sana umbe chonjo. Mbone coronavirus, chino chiku wambako iwe, sana uwe chonjo. Uone coronavirus, chipa mbako ise, sana umbe chonjo. Mbone coronavirus, chiku wambako iwe, sana uwe chonjo. Uone coronavirus, chipa mbako ise, sana umbe chonjo.